chitibwa Otunuliranga bantu bezeno Tokiriza bano majangu tokende Olimuka musajja Omukazi omufumbo wa chitibwa Newabena omufi sirimbaba wangu habatisa Muka musajja chintu cha muwendo Newabena omudugavu kugambia tisa na beru
Yeah. musajja osano muwenge kitibwa omugulumiza nga tumuteeka wansi kubanga bali bangi nayo yo gwe walonda kubanga bali nkoko nayo no yalonda gwe mukola maka okuva mu byafaayo twasookera ku Adamu olubirizi olwa Adamu lwakola omukama n'abumba kawa mulusuku adeni babakwasi byenseeno jajja kawa bamugamba abeere ng'omubezi ekyo kiri mu ndagaano
Nakasana, tula wano, kubulirire Osano chenga, omusajja wo Dala muwenga, ekitiwa che Yakulonda mumanji, nasala wo Obele uwe, abele uwo Tokirizaba, bakulimba Banonya kubuza, banonya kubia Ekitiwa cho, chiba wa musajja Obula mubo, ya bula bilida Na obula mubwe, obula bilide Tokiriza, tomova kurusegele Ovao, mamo, vao Sigure, sigure, tokiriza nakasana